Inanza kama safari, tuende furani ukaone. Kumbe ana nguvu ni hatari, ukisha nasa ndo uponi. Inanza kama safari, tuende furani ukaone. Kumbe ana nguvu ni hatari, ukisha nasa ndo uponi. Mungu aliumba dunia na majabu yake, iyo mwenza kusikia umba sikupate. Hey. Mungu aliumba dunia na majabu yake, yaweza kusikia ila yasikupate. Ni mapenzi yanauma, yanaumiza. Oh, kizunguzungu jamaa, mapenzi mabaya. Weza kumbana na ndugu, rafiki kawa mubaya, kazi ukawa na chungu. Ni mapenzi kara, ni mapenzi yanauma, yanaumiza. Oh, kizunguzungu jamaa, mapenzi mabaya. Kuweza kumbana na ndugu, rafiki kawa mubaya, kazi ukawa na chungu. Ni mapenzi kara.
Eh, signore, what? Grazie, grazie.
Iyo ni nyima furaha, iyo na kose shara. Tena usiombe kupenda, ulompenda ajue. Tena usiombe kupenda, ulompenda ajue. Amani utakosa kara, jamani. Dunia tena chungu kufa utatamani. Mungu aliumba dunia na majabu yake, iyo mwenza kusikia umba sikupate. Mungu aliumba dunia na majabu yake, iyo mwenza kusikia ila yasikupate. Ni mapenzi yanauma, yanaumiza. Oh, kizunguzungu jamaa, mapenzi mabaya. Weza kumbana na ndugu, rafiki kawa mubaya, kazi ukawa na chungu. Ni mapenzi kara, baba na mama utake. Chakula tamu ni sumu, mashoga sasa wanake. Kulala ndani ni ngumu. Yanauma, tena yanauma sana. Yanauma, yanauma sana.
Yo, and this is Kid from Tanzania, Diamond Platinum Baby, in Siracus, Napoli, it's Italiano Baby, Harlem.
Thank you, C-Records. Thank you.